Kubara igice cya 12. Uwiteka ateza Miriam ibibembe, Mose amusabira. Miriam na Aroni banegura Mose kubw'Umunyetiyopiyakazi yarongoye, koko yari yararongoye Umunyetiyopiyakazi. Baravuga bati, "Nukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose Musa, twe nta tuvugiramo." Uwiteka arabyumva. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bose. Uwiteka atungura Mose na Aroni na Miriam ati, "Nimusohoke kuko muri batatu muze ku ihema ry'ibonaniro." Barasohoka uko ari batatu. Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu ahagarara mu muryango w'ihema ryera, ahamagara Aroni na Miriam bombi baraza. Arababwira ati, "Nimwumve amagambo yanjye. Niba muri mwe hazabamo umuhanuzi, mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyeshereza, mu nzozi niho nzavuganira nawe. Umugaragu wanjye Mose si uko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Wowe tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye atari mu migani, kandi ishusho y'Uwiteka ajya ayibona. Nuko niki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose?" Bikongereza uburakari bw'Uwiteka, aragenda. Cya gicu kiva hejuru y'ihema ryera kiragenda. Miriam asesa ibibembe byera nk'urubura. Aroni ahindukirira Miriam abona ashesha ibibembe. Aroni abwira Mose ati, "Databuja, ndakwinginze we kudushyiraho igihano cy'icyaha twakoreshejwe n'ubupfu tukizanira urubanza. Ndakwinginze ye kumera nk'igihwereye kivutse kiboze mu ruhande rumwe." Mose atakira Uwiteka ati, "Mana, ndakwinginze mukize." Uwiteka asubiza Mose ati, "Iyaba se yamuciriye mu maso gusa, ntiyakozwe n'isoni iminsi irindwi. Bamukingirana inyuma y'ingando z'amahema amara iminsi irindwi abone kuhagarurwa." Bakingiranira Miriam inyuma y'ingando amara iminsi irindwi, ubwo bwoko ntibwahaguruka Miriam atarahagarurwa. Hanyuma ubwo bwoko burahaguruka buva i Haseroti, bubamba amahema mu butayu bwa Parani.